Truck Slayer, rap muziki nyarwanda, kuva I Kigali mu Rwanda. Yeah, njye ndi fireman, kuva muri super level. Ubanza ari byo koko bya bihe bya nyuma, numvaga bavuga ko isiza cura umwijima. Abantu barekenge, lenge, mbese ni ukubaho twese duhindana ubwenge. We all think about things and properties, the only thing that made us be enemies. Before change the world, human history, we were kings and queens before the slavery. Gakundu yacu rwose ntari bi ntakibaye, n'ubusi niyumvise uko amadini y'abatwaye. Abadukuyemo indangagaciro, abazanye amategeko kirizigaca kirazira. Ihindagurika ry'ibintu ntaba n'iyi minsi, biracisha iyo ndeba iterambere ry'isi. Simubona ibyiza n'ibibi bya siyansi, virusi n'imiti by'abamakaritasi. Uko biri bo bibera mu bucuruzi, buzima bwacu babugize business. Kandi ubwo mba nkunyuriye ku mayange, ngo utazabura ubwenge ugahurura nawe.
Ibyo ubona byose ni original, yose yidiririmo ni original. Iyo ubyibagiwe barabikwibutsa, ntihazagira uko benshi bikuri original. Ibyo ubona byose ni original, yose yidiririmo ni original. Iyo ubyibagiwe barabikwibutsa, ntihazagira uko benshi bikuri original.
Bibaho yuko abantu bihakana iwabo, selfish people kubwa inyungu zabo. Babazwa cyane n'abahindura impu zabo, ubuzi n'akazungu kwera imukorongo yabo. Ubu batuzaniye ibiyobyabwenge, benshi muri twe bahaburira ubwenge. Ubu nabo pe tugihera ku itabi, mana kushwaye igiye amazi baba y'amajanki. Nibo bashinikije isu n'abakobwa kuri nzayitira izi social network. Ibyaba bapede n'abarezi bien, murahiye ko tutari twayigeze iyo seine. Batubibyemo ubwibone mu kirori, bazanye amarare baduteze umwiryane. Bizimitse amazina, banagena ibyaya amadini nayahabwa imitsi yayo. Amahame yabo zo nama zabo, zibera mu bwisho kite zabo. Migenzo yabo, butegetsi bwabo, n'imitungo yabo babiraga abana babo.
Ibyo ubona byose ni original, yose yidiririmo ni original. Iyo ubyibagiwe barabikwibutsa, ntihazagira uko benshi bikuri original. Ibyo ubona byose ni original, yose yidiririmo ni original. Iyo ubyibagiwe barabikwibutsa, ntihazagira uko benshi bikuri original.
Ni original, ni original, ni kuri original. Vayo, ni originali. Rap y'Ikinyarwanda, mu bisigo n'ibyivugo by'Ikinyarwanda. Yeah, touch music, kuva I Kigali mu Rwanda.